Sabrina, baby. Yeah, yeah. Sabrina, baby. Kusu kuchonga mita flani yoni kweli. Wapendi kutuona sisi wawili. Na penzi letu na loli na shamini. Sababu tujulikana dhahiri. Siku moja tupita, juma
yeah, yeah.
Yeah, yeah. I want to wanna chunga mitafrani. Wazuri wako na